K-Unit Entertainment, DJ Kelton.
I got gotta stay on the ground, but don't mishi mishi. Masao bath the assistant endo kani wakilishi. Akunaga suspicious, hatu ajira isishi. We got the same vision to complete this mission. Mim, don't sing in and don't shock up dingi. Ni game ya ushindi, ni meshengi ya kingi. Nko huku ni kukule kupita pita shilingi. Mambo sio mepesi kupita pita vigingi. Ah, mesoja, haso zimenoga. Shopping fashion over na kuletea nguo pieza viatu na mikoba. Kwa sonara kuna pete nimeweka oda. Tajiba mara moja go high. Hotel, there's a place you go stay. The suitable room for you when it's already paid. Eat and drink, swim like a Mary May. I'm coming to play, baby daddy's on the way, bang.
Nakuja, baby nakuja. Njiani na chanja mbuga.
Nakuja, baby nakuja. I love me, baby nakuja. Nakuja, baby nakuja. I love me, baby nakuja.
K-Unit Entertainment, DJ Kelton.
Nikamate, nikamate, kamate yo sinwage. Baby, hold me down, nitulie, eh. Nipate yote yo ya kwangu mie, eh. Kona kwa gusa gusa niko hoi, how boy, how boy. Popote unaposhika na enjoy, sikatai, sichumoi.
Nakuja, baby nakuja,
oh yeah.
Allow me, baby nakuja.
Yeah,
baby nakuja, allow me, allow me, baby nakuja,
yeah, 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 yeah. Kwako nyanga nyanga, udari utufanya nilie, wakini nyanga nyanga.
Nakuja, allow me, baby nakuja, nakuja, baby nakuja, allow me, allow me, baby nakuja. Oh baby, jo, jo, jo,
nyanga. Toke hata mara moja, akili ni mwangu, oh mara moja. Ninayopitia ni kama umeniroga. Haya mapenzi yamenipa gonjo. Japo sijawahi kukwambia jinsi ninavyokuota na kuzimia. Itakwambia how I feel, how I feel. Itasema mi, how I feel. Itasema mi. Vitu vyako vinachanganya, oh. Unigusapo kuisha mwenzio, oh. You are maginito na nivuta hapo, tanito aro. Jamani, unanikosha, unaniwasha.
Tutaona mingi kuwa ready. Wetu kazero kuwa chanano. I be your commando, yeah, yeah, yeah. Nishafanyiwa ushenzi, oh my baby. Wako nimepata ukombozi. Yes I'm ready kukupa yanguro na vyangu vyateka. Bila wewe sito boy, sito boy. Natangaza na kupenda si ambaya. Siyo dhambi ya kuna tobaya. Kusa mapenzi ni nawe. Keza tena ni bagawe. You're my melody and I sing alone. Bad man I sing alone. With me ni kama yoni. Mene jaro honi. Siri tu situnza inja siyo sawa. Kibisha na ndani ya kaya. Tuyamalize mimi na wewe. Kendo kache tutawale. You're my melody and I sing alone. Bad man I sing alone. But many come on yoni. Many jaro honi. I'm my love.
Baby, I'm not gonna let you go, and I want you more.
Oh, baby.
presents DJ Kelton.
Oh fire, akia Mungu sito retire, oh retire. Umenyi mwata tabia mbaya, umenyi mwapaka figa mbaya, umenyi mwapaka sura mbaya, eh. Girl, you on fire. Umenyi mwata tabia mbaya, umenyi mwapaka figa mbaya, umenyi mwata sura mbaya.
DJ Kelton.
Oh, girl, you on fire. Penda, okay, dance so lonely, me a tan. Okay, dance so lonely, me a tan. Okay, dance so lonely, oh, oh, oh. Girl, you on fire. Utakavyo nitati kwako I believe. Dunia yangu umeitawala, kwingine sipo. Nikiwa mapenzi karata, kwako nimeamakopa. Nakupenda mpaka naogopa usije kuondoka. Wanipatia faraja, haya sio mapenzi baraka. Dunia nzima unanipenda mi. Sio simple. Umenyi mwata tabia mbaya, umenyi mwapaka figa mbaya, umenyi mwata kusura mbaya. Oh, oh girl, you on fire. Brenda, okay, dance so lonely, me and that. Okay, dance so lonely, me and that. Okay, dance so lonely, me and that. Oh,
iwe giza baridi na upepo, iwe kuna mawingu na minyesho. Your body, baby, do
DJ Kelton.
Unafanya nini si special? Unanipa sababu ya uwepo. Kando yako we mtoto. My desire. When you pray down. Mima utu nisijelewi, oh my God. Shida ni nimekulia bizini. Shida ni baby uko moyo. Sira zangu na vituliza, ukiongea na sikiliza. Yote sababu ya upendo, bili bili baby. Windi mchuvi ya kunyumiza, yani uroda kupitiliza. Nimeumaliza mwendo, kiukweli. Napendwa, na changanya, na haya mara. Shida ni, nimekulia baby. Baby, uko moyoni, wewewe.
Entertainment.
Weza kozi kianza story za mapenzi. Mano wa kwanza ni wewe. Adi marafiki zangu ananicheka. Na ukumbuka ushezi. Tunofanyaga minawe. Mwenda kumbi na jionea vipweka. hata wakisema maneno ni bure. Mana nyani alionage kundule, wanachotaka tuachane usurure. Watu cheke kiko wapi? Ujana una mengi na mengine na mimi nimefanya. Siwezi danganya nishamaliza. Kila lopaga moyo au tunze basa liugawanya. Ona nilihanya ikaniumiza. We unanijali, unanivumilia. I will take care wote. I will tuzikwe wote moja kifa kesho. Ya umul kulani, unanipenda. I will tuzeke wote. I will tuzikwe wote moja kifa kesho. Sa ukiondoka tabaki na nani? Ukibaki tondoka na nani? Siwezi peke yangu. Yeah, mama ukiongeza nitajinenepea. Unavunigombeza na kuona unakea. Iti ya tujapendeza, wanatufokea. Mia don't care, donisha kolea. Kipofu nishaona mwezi. Vurugu vurugu siwezi. Leo sinza kesho Kinyerezi. Bara mezi ujana una mengi na mengine na mimi nimefanya. Siwezi danganya nishamaliza. Kila lopaga moyo au tunze basa liugawanya. Ona nilihanya ikaniumiza. We unanijali, unanivumilia. I will take care wote.
Kuchikuchi, autumn aloha, chiki chiki, mali malo, niku kidi kidi.
The antidote.
Hey, kama wengi tanda mindo kuchikuchi, tam aloha, chiki chiki, mali malo, niku kidi kidi. Wanasema, kibaya, chajitemeza. Wanasema, kizuri, chajiuza. Acha mdomo waze, na mwaga mate, na ukamtoa nyoka pangoni.
Usijeni zingua.
Kwenye ukada, minita kubeba. Na wanye roho mbaya, wataona mbaya, wataona fire.
Jameni mapenzi kivuruge, kinavuruga.
Kimenikata maini, mwenzenu tasiamini. Mapenzi na changanya, mpaka matonya na imba violeti inachanganya. Mpaka mwenzenu na imba chokoleti changanya. Mpaka na chibwa na imba jejeje. Na kiba aje, nifanye aje.
Kupenda usipopendwa, ila
Aleo acheni niwambie, akinuna siwezi kulala, moyo unaniuma, nakusara namuwaza yeye, nikinuna siwezi kulala, moyo unaniuma, nakusara ananiwaza, ametawala akili namdhibiti nidhibiti, eh, alipo nipo nami nilipo yupo, oh, ananipenda na nipenda nikinuna nuna, ananipembeleza na nipenda shazama kwa
kinyo maji ano niona kwenye glasi na misama kiendo maji nampatia, nampatia mimo yoye siwezi kula ane chakula hakipiti hata nikikunwa maji ananipatia, ananipatia kama sio mimi ni watangepata faraja anajuliza hey. Kama so yeye ni wapi ningepata faraja mimi najiuliza eh hey, anapenda gata tomala anone eh hey, alipo nipo na mimi nilipo yupo anasema
nipenda
ana
kwa nini unadunda sana oh aibu macho yako kinitazama nitamka chipsi ai asubuhi vitafunwa chai I feel mbaya oh eti mbaya kama umeweka ulivyomvika mithiri ya kinanga au gita nikuvige mbaya oh eti mbaya kwenye latope mini shazama
shazama mazima
sautige kunichanganya kalio machozi takusemia kumama wangu ni wewe tu
only you only you
ni wewe tu
only you
J. Kelton.
Only you. Only yeah, yeah. Mtoto dada wote yuko fine, fine. Mbona sura she looks fine, fine. Kana ni mudu kidume nko fine, fine. Kwenye baridi wechoto. Jomu kupepere mende ya ujojo. Kidume nisa chesando. Jomu tupenguze ya takikopo.
Kukwa chasi wezi.
Madakitari wengine ananitibu omwei omwei nini mbeo
siutani, siutani mama kwenye lotope nini shazama
shazama mama
so sije kuni sanganya penzi nitalia machozi takusemia kwa mama ana niwe
hadithi njo mda kona duko duko
DJ Kelton the antidote
nituma mwenye nawe vipigo na vichinjo sivipati tena poko you know I want you in my life sito boy bila wewe say you wanted my number na mimi kakupea sawa sawa namba nijue kama ninakosea
sawa sawa.
Mapenzi wanasemaga kikohozi, ikikuona hadi naishiwa pozi.
Siwezi kupenda tena mabitozi, I want a gentleman.
Swear I'm happy, oh I'm happy, yes I'll marry you.
Tena wenzenu I'm happy,
yes I'll marry you.
I just wanna love you, love you. Can I be your baby, won't you?
I want it, baby.
I want you to be the one that saved me like a Superman.
Cause I'm a Superwoman.
God, I want to see you uleta ikupeleke out uleta. Cause there's something about you, I can feel it in my bones. Fikra zangu zipo mbali na wewe. Tatizo mama, kiburi chako kinakuzuia, na mimi hapa kiburi changu kinanizuia. Basi punguza mapozi yako, ona tunapoteza muda wana we.
Oh, I just wanna love you, love you. Can I be your man? I want you, so want me, babe. I just wanna be the one to save you, like I'm Superman. So the Superwoman
you are.
Kelden, the antidote.
Imagine uko jangwani umepotea, mchana juani unatembea. Utoka po ni mbali, wenda po ni mbali. Maranga mia mbebaji akatokea, kukushusha mzigo na kulemea. Upata fadhari pole na safari. And that's what you did to me. Yote tisa ila kumi. Umeonyesha maana ya upendo, si kwa maneno bali kwa vitendo. Umeridhika na nilicho nacho, pewa kutolea kimacho. Siku nikiwa sina twalala, oh baby twalala. Ah baby, before I close my eyes, mi namomba Mungu akulinde na kusimamie. Wendo pacha wangu mie. Sikuwezi vipi mbona sikusikii tena. Sikusikii ukilia, sikusikii ukisema. Nipo bize na buja mani nimesha sema. Niko bize na baby na msalaba wake.
Taubeba, taubeba, taubeba. Na nitafika nao kiume. Taubeba,
iwe kwenye shida na rahe,
ama kwenye shida na njaa.
Na kwa kondo langu maitalika
nao.
K-Unit Entertainment, DJ Kelden.
Imagine ujifahamu umezimia, umewekewa damu zinaingia. Bomba likafunguka na uweza tanyanyuka. Mara dakitani wazamu wakaingia, umepata fahamu na mwangalia. Machozi yanakuanguka, unatamani funguka.
That's what you did to me. Yote tisa ila kumi. Unanifurahisha kwenye tendo, na unipipenzi la magendo.
Ah baby, before I close my eyes, mi namomba Mungu akulinde na kusimamie. Wendo pacha wangu mie.
Sikuwezi vipi mbona sikusikii tena. Sikusikii ukilia, sikusikii ukisema. Nipo bize na buja mani nimesha sema. Niko bize na baby na msalaba wake.
Nitaubeba, nitaubeba.
Nata kama baby, kama soyu. Nitaubeba. Sipumwi kitu, sipumwi chochote. Naumwa mapenzi. Jama mwenzenu ni mbibu.
naridhika na bado.
J-Unit Entertainment presents DJ Kelden, the Antidote.
Malayi, sikati sikati chochote, nataka mapenzi, kama soivu tanizika. Sipumwi kitu, sipumwi chochote, na umwa mapenzi, jama mweze nimeridhika. Na bado, akinipa na nipa, na kuna siku tunapa, ufunu afunika, atuna fika kwenye pa. Eti, will you marry me? Will you marry me?
Unafanya ningare, ningare, ningare. loves you enough just to keep the woman, special woman, who says you need love, loves you enough just to keep a woman, yeah, 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 immeasurable, you're dead. Ni kuri DJ, penzi ni siri fiji. Baby, you should let me love, love you. You should let me love, love you. I know I can be the one, the one to. Baby, you should let me love.
Nipate, baby. Kisha timiza tendo, utashika jia uniache, baby. Nikianza kukupenda, unipige chenga. Unavunja ulipojenga, naijua naanzaga vizuri, ila ukilamba bakuli kuwa jehuri mindo sina shuhuri.
Baby, you should let me love, love you. You should let me love, love you. I know I can be the one, the one to. Baby, you should let me love.
Tulipanda miti
DJ Kelton
sa tuketi jua lisituchome siwezi kusaliti kukwacha wende mbali sitetereki shetani anikome nakupenda wewe tu mahabuba tukendane nendane kama ruba oh la la. Tulilinde zaidi letu hupa tufurahi japo hatuna fuba. Oh, aya, 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 we, aya, aya, aya. Shike kidogo, kidogo, aya, 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 aya.
Presents DJ Kelden, The Antidote.
Uba lake ni tamo, malai sijawa yona before, I before. Kama yeye, nikishikwa na hamo, sipati shida ya kumwita njo, simwiti ngo, aja mwenyewe, nampa uroda, paka maji ya naitama. Kimeumana chuma kwa chuma akianza kwa shoulder anafuta mbele na nyuma ajaniroga kama yamesha nikuna nakupenda wewe tu mahabuba tukendane nendane kama ruba oh la la tulilinde zaidi letu hupa. Tufurahi japo hatuna fuba. Oh, aya, 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 we, aya, 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 aya,
aya, aya, aya, aya, aya, aya, aya, aya,
aya, aya, aya, aya, aya, aya, aya, aya,
Señorita Margarita,
jua kupendwa hivi da.
DJ Kelton.
Yana noga hivi na umechukua kili yangu da. Ukiniacha walahi nikicha.
Ukiniona mtu mzima nalia kwa ajili ya mapenzi yako usishangae mama umekiweza ah ah hiki kifimbo cheza ah ah au nizidi sifa na sina mtetezi hapo mbele sije katika batai unaona vyo nibeza ah ah nasi tunapendeza ah ah mana icho kiuno ah ah hiyo mikuno wengine mwenzako sidhani icho kiuno ah ah
Entertainment.
DJ Keldon, the antidote.
Siku zote maumivu, maumivu yapo kutufunza. Tukipata furaha, jinsi gani ya kuitunza. Huko nyuma hukumu, hukumu zilishanikumba. Kama tusa kung'ang'ania pendo sipo pendo. Nifuse kujificha kule kumbe chakalangu ni hapa. Sasa napewa amani, mapenzi yasio na mipaka. Ananikanda huko mabigani, ananishika na hapa. Masaji mgongoni, yananilevya makopa. Na hakuna kipya kwenye dunia. Oh my love, pendo mana tamana zizuyo. Oh my love, natupa maelu kwa mamia in this world. Ile wepeke liwe kuchagua, I swear to God. Na umebarikiwa utu na utulivu. Umebarikiwa utu na utulivu. Licha yake umefika kwaka, inanibidi niseme ipo nipo ne. Pale ulipo, baby, nipe location, it's okay. Nije nikuone. Ikishindikana basi nitumie video zako za Snapchat. You know I like that. Nimekumisi sana macho ya kutaka. Video kwa sata, mda ukipata. Nitafurahi nikikuona mwanadada. You're my angel, my queen. Unachotaka misi katai. Tumi upendo, my dear. Unaonipa misi kinai. Upendo my queen, unachotaka misi katai. Tumi upendo my dear, unaonipa misi kinai. I miss you, yeah. Nakumisi vibaya day, yeah. I miss you, baby, yeah. Nakumisi vibaya day, aya.
Keldon, the antidote.
Utani utani wako na michezo unikosha. Fanya rudi upaka unanitesha, baby. Wapo wako kwangu unanitosha. Baby, do you miss me? Yeah. Au mimi, baby, you could miss it daily. Yeah. Daily, daily, I'm so crazy. Yeah. For love, I'm crazy. Baby, na could miss it daily. Daily, daily, you're my angel, my queen. Unachotaka misi katai. Tumi upendo, my dear. Unaonipa misi kinai. Oh, angel, my queen. Unachotaka misi katai. Tumi upendo, my dear. Unaonipa misi kinai. I miss you, yeah. Nakumisi vibaya day.
Entertainment DJ Keldon.
Baby, nitakupa moyo, nitakupa roho. Yani mwili mzima nikupa gari, ningekupa doo. Ila mindo sina, ukizidi sana nitakupa roho. Unibebe mzima, ukitaka hapa tutajaza ndoo. Mi uvivu sina, natamani waishe la baby uvae. Upendeze na ulivyo chombo wa kushangae. Natamani tupewe mbawa baby tupae. Tufike mbali baby we, baby we.
kwa baby minta kukinga. Bailando, basi pinda. Dirudi kwa nyuma na kukinga. Hayako, baby ringa. Ikija kwa mama minta kukinga. Bailando, basi pinda. Ukirudi kwa nyuma na kukinga. I wish, leo tulewe mpaka tupekwe. I wish, ni mwonde opa kiluka debe. I wish, ni mwite nasibu aipejeje. I wish, our wedding, our wedding.
The antidote.
Ono na furawe, unara, wenye chuki watazira. Basi gimimo, unapokwenda baby na miminimo. Taratibu kwenye umaku na shumo. Tangondosha we paka mapepe. Shirole wambie wache kitete. Yoto jipepe. Tungi ukikisha tule mpepe. Hayago, baby ringa. Ikijangwa baby minta kukinga. Bairando, basi pinda. Ukirudi kwa nyuma na kukinga. Hayago, baby ringa. Ikija kwa mama minta kukinga. Bairando, basi pinda. Ukirudi kwa nyuma na kukinga. I wish, leo tulewe mpaka tupewe. I wish, ni mwana wesa kukade.
Mbacha ujimba, mtoto wa kike sifa yake kuringa. Ubahiri mwisho iringa, wone kina konde boyo na voma kamandinga. Kajala wane ni tu, tena zote ni renji. Mweze tumetuma kala kitu na bado nauliza chenji. Eti kisa cha kumbimbia, ni vipombe, chipsi na vikuku. Brother ukijiona bondia, kazi chape na mwakinyo ama kiduku. Domara kipe na chopiti, kwa uni tunanunua ili kifi. Mida ya miti asija kasumbua. Diga, diga, diga. Nikudekeze baby diga. Diga, diga. Nikudekeze baby girl diga. Diga, diga, diga. Nikudekeze baby diga. Diga, diga, diga. Nikudekeze.
Like a Kenyan girl, huda huda. Genge ni tabata, barakuta. Udini kupe tango, kubwa kuchuma kwa chuma viki gungan. Cheche, 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 viki gusana. Cheche, cheche, cheche.
Je sais que la ceux qui écoutent le prix de la baraque, y'a des choses, Dior, Jean Gabbana. Ça doit vous choquer, c'est rien, c'est banal. Certains m'appellent Gims, Muggy ou Ara. Panama, Dodoma, la route est longue, il me faut des béquilles. Au périph' à 260, poursuivi par quelques képis. Dans la poche du vert, du jaune, du violet, ouais, ouais, c'est du liquide. Des talons, du rouge à lèvres, carré, plongeant, petit legging. C'est pas de beau que je fais la musique. T'aurais voulu quoi que je pense à l'usine. Tu m'aimes avec un cœur en leasing. J'essaie de joindre l'agréable à l'utile.
Signorita, oh. Show me how you dance for me. Señorita.
on your dance floor.
K Unit Entertainment.
Kiparala, chopo sani chok, kipalala, adi macho yani top, kifalala. Brrya, iya, hati biti brrya, iya.
Make your body go
brrya, iya. Shake it, shake it, brrya, iya.
Eh, eh, eh,
señorita,
eh,
eh,
eh.
Show me how you dance for me.
Nobody loves you better. Nobody can love you better than you. Nobody loves me the way that you do. Nobody can love you the way that I do.
Ukisikia nafunga ndoa marry you. Menisafisha madoa, niko wingu la blue. I'm gonna stick with you for wherever I'm coming through. Mambo ya kienda mbaya, I'm gonna keep you cool. Kama ulisafa, sahau, karibu sapa. Kwa bahati nzuri, mapenzi yanaishi hapa. Sikio mwenpata, sina matata. Jisifi, waka, pendeza, takata. Takwa kashi, mkononi kwenye mahitaji. Takupenda, moyoni niko pena fasi. Takwa rambo, rindone vita maji maji. Sito kutenda, kutenga, sito kujaji.
Namba sana, namba dua. Nisije zingua, nobody.
Nobody love me,
nobody.
Nobody
love me, sana. Taongea, wazidi umbea, nobody.
The way that you do, nobody can love you better than I do. Nobody shows me the way that you do. Nobody do me the thing that you do. Maujanja, nampa, maulinja kufu. Anaruka, nainuka, nangu kapu. Nanipa, winja, winja, ware tu. Honey, sugar, ginger, ginger, my boo. Sauti akiongea tu, mashallah, mashallah. Mguu akitembea mwendo wa billions. Dala kama kajiongezea shit, bala, bala. Kajipendelea mpaka kara, kara. Sauti akiongea tu, mashallah, mashallah. Mguu akitembea mwendo wa billions. Dala, akikusogelea, bala, bala. Sasa akikuchekea, du.
Naomba sana, naomba dua. Nisije zingua, nobody.
Kenda wangu tulia, usije ukajipa kiwewe. Na kushughulikia, japo mtapata nielewe. Hapa nilipo, yapo masaibu na jikaza. Bila malipo, upendo wako nipe bure. Mingine bora zaidi ya kusijapata mimi, oh. Nimetembea, nimefika mwisho, sijapata mwingine. Hali na mali nipende mie, na kamari kesi ya chana iwe. Bora ukini vumilia mi, na imani tutafika we.
Wonder what
you are. The way you wind, girl, your waist give me goosebumps, ooh. Spiritual things, what you do. But you not find you any weekend, juju. Be good, ooh. Ooh, can you be my somebody? Saka, 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 tarumba, saka, 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 tarumba, saka, 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 tarumba, saka. Money special, you kiss, saka, 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 tarumba, saka, 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 tarumba, saka, 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 tarumba, saka. Unanifanya nisikie kumbo.
Tunaka kitu kuniliko. Zuni haribu nipeleke Puerto Rico. Soy uno elefante te quiere tu cuerpo. Trompeto tocando melodías en tu cuerpo. Aquí huele y no yo aquí le nacema. Es que una paga na mwenyewe mista sema. No que ni agizia ni pewe si nitadema. Hasta ni maliza nena wewe si utahema.
Unani hatita ae. Unani panya nisike kunyongwa. Nana, 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 nimesha shindwa kutonga. Sweetie walai. Ukena mbali, I miss you stronger. Money especially saka 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 tarumba saka 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 tarumba saka 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 tarumba saka. Money especially saka 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 tarumba saka 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 tarumba saka 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 tarumba saka. Unanifanya nisikie kum.
Breathe girl, wachilia waist trainer. Playlist ya 90s, ni adjust lighting. Va dress, apana ngara tight jeans. Manza kwa thirsty. Oh lord of mercy, you had me. Nataka kandarasi. Did you know that your toes can curl? Night nurse, I'm ready for your curse. Bad girl, come share my world.
DJ Keldin.
Nani especially you.
Saka, 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 tarumba, saka.
Penzi langu walihudi, alihudi lanukia, kumpenda sina budi. Nitangaze hadharani kibidi, tufanye makusudi. Atogopi kantarira zao, maneno nchia jao. Wanafanya maneno, baby sinifanya maneno. Imani nilonayo, ilitengenezwa na wewe. Uko nyuma nili yangu, kauka niyoko, tauka nipangusa. Upendo tulonao, metengenezwa na mimi na wewe. Hapo nyuma walitu wangusha, toka nyanyuma. Baby tamu, neno penzi kwangu tamu. Neno penzi kwangu tamu. Jamwa mapenzi matamu. Baby tamu, neno penzi kwangu tamu. Neno penzi kwangu tamu. Jamwa mapenzi matamu. Telefina me chini, una ni maliza.
Kifunga dela unanimaliza. Michezo chumbani, oi nakufa. Unanimaliza. Oh mama. Wewe ni my sugar sukari. Ulivazidi utamu, nikuite asali.
K-Unit Entertainment.
Salome na mwaga mpaka bone marrow.
Hey baby,
au labda unatumia anointing oil vibaya, cause unavarambosa kwa panja rambosa. Sijawahi ona
toto uko heavy. Ni bebe bebe, nizame topeni, ni gware gware. Si mindi ya fundi wa kuchelewesha, wenda slow motion.
Na wazee wa boma walisha sema niwe mama lao, basi mindo baba lao. Mamako tu onge, tuliko sana tangu masikio ni toboe. Hii namba ni ya mse wa movie hapa base. Usireply hata kikutext. Uliwacha kubonda tangu kukuzenu zende missing. Mliacha kushuku ule mkisi kuna ukame. Na hopa bako aliunda fence. Na gopa sano kuliwe na fizi. Amona romantico, baby kona mti kama network ni blanda. Amona romantico, better option ni wewe, safwa elewe. Amona romantico, nimekunokia na techno kuhanga papana. Amona romantico, better option ni wewe. Kielewe, kielewe, kielewe. Lazima nikuweke, kielewe, kielewe.
Nipigane juu yako, nibonge na God, nimuitishe bei yako. Nilale chini unikalie kitapo, nibonge na gang do tufike rorashio. Pia na die to a test, Nairobi hadida. Couple goals, too much outfits, Adidas. Kubali ni kushike ni kukunjie kwa club. Shukuru ex wako, I'm glad I nipo dump. My gold una glitter, fashion killer. Grass is greener when the thighs are thicker. Na picture yo tumbo, iki get bigger. Nataka ka boy, unadeka kwena sister. 2 hours on a video call na we. We feel like a minute, we can do this all night. Ukigolo kuna low sezi break. Uko lonely, I'm a cruise to your end.
I'm on a romantic call. Romantic baby call. Kona mti kama network ni blanda. I'm on a romantic call. Romantic better option call. Ni wewe, safwa elewe. I'm on a romantic call. Nimekunokia na techno kuhanga papana. I'm on a romantic call. Better option ni wewe.
Katoto udari, kikata udari, kiuno udari, kipanda udari, function wea na jiajia.
DJ Kelton.
Ulipa fundi nyumbani kwa baby maledi, tamuala, tamuala, mama tamuala. Ulipa fundi nyumbani kwa baby maledi, tamuala, mama tamuala, mama tamuala. Muondoko wako tamuala. Ukiniguza tamu walai,
na tukicheza tamu walai, tamu walai, tamu walai. Eti baby anapenda, anapenda njaro za kipole pole, yani mwendo wa kobe, 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 kobe. Kasherika napenda, katuma yai na tusoseji, alafu mwendo wa kobe, 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 kobe. Na mwaga jasho, sho, sho, na tropa na pepo, popo, chote kama yano na dodo. Tukicheza tamu walai, tamu walai, tamu walai. Mutoto nataka tucheze tu by Buddha, my Buddha hata ki pressure. Oh my lover, oh baby,
DJ Kelton.
Na unapokata chumbani mama, unaniwaliza. Ay mama, mama, huwa ni madam, mama, huwa ni maliza mama. Chinde pepo mba
unaponi akwambia si madali nasikia tu pepe kama risasi ndi pepe nasikia tu pepe koroneti
ulivofundi nyumbani kwa pepe maledi tamu wala tamu wala mama tamu
ai lipenzi lao kweli baby nipe tu na ukinikuta nimelala unakuja juu tena kwa
siwezi kukutoa machozi maana mimi sio kitungu. Kila siku kwetu siku kuu, Valentine sio issue kwetu. Si ni siku tu. Najua napenda zawadi majifti. Ndio maana walk hard niko fixi. Iwe shida ya mavazi, chakula na maradhi, sometimes niko rush niji risky. Let's go right thank you cause na nomba kwa Mungu. Wapo wale wani tosha kitu sina fungu. Nakumbuka long time nilikuwa hard time. Kabla zani toa kwa ukungu. Ushaambiwa maneno shaa. Ushaambiwa mimi sina hali. Ukaambiwa mimi jambazi. Tapelwa mapenzi na bado ukanihitaji.
K Unit Entertainment.
Ushaambiwa mimi sina hali. Present DJ Kelder the Antidote.
Ili penzi langu kweli baby nipe tu. Na ukinikuta nimelala unakuja juu. Tena kwa jinsi liko hoteli na watu. Na ukinikumbatia moyo unadunda po. Oh, unadunda po, 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 po.
Check you live up in, now give out napendeza. Timisha kwa mincha guwa na ambo taucheza. Macho kichikozi ya ni kama unakonyeza. Spending money for your love kwa kuna wekeza. Zuzu zuzu usha nizuzua. Chakuvisha veo na kuna taka kufua. Na kitu sichojua. Hata kisema unajiuza. Wambie mindo nae kununua.
Usha ambiwa maneno shazi. Usha ambiwa misina hazi. Uka ambiwa mimi jambazi. Tapelwa mapenzi na baduka ni hitaji. Usha ambiwa maneno shazi. Ushaambiwa mimi sina hadhi. Ukaambiwa mimi jambazi.
DJ Kelden.
Kweli baby nipe tu. Na ukinikuta nimelala.
morning. You be on my mind lately. Oh God, you fine. Can I take you out the wine and dine? Preacher that never seen before. What you belong it to Caesar, come give it to Caesar, so be na teaser. Hey, in a video ni katisa, twende zetu Ibiza, tukakule maisha.
Girl, let me take you shopping, hopping in my 62 Impala. Girl, make a fly away. I take you to Maldives, DRC, Congo, Kinshasa. Girl, you know I get paid, bando, wanafuba. Zime shika, zime waka, zime lepuka. Kapanisha, kanishusha, kama soko, laisa. Bad boy, show me love, please, kanisha. Hey,
she bad.
You be on my mind, lately. Oh, girl, you fine. Can I take you off the wine and dine? Pretend I never seen before. What you belong to Caesar, come give it to Caesar, so be na teaser. Hey, in a video ni katisa, twende zetu Ibiza, tukakule maisha.
Kupeleza kupela kwa mazima ama nyampenzi. Girl, you know you move like a star. The way you move, girl, it's like a blue movie, girl. I'm like, oh, no.
Napalipo ni shakupa madadaka. Yuna napakataka, Yvonne, chaka chaka. Tabia zako chapu kama jala taka taka. Kutuka kisha jenereta, yani kaka taka. I like the way you slow it down and whine and pose. Girl, go crazy, put on the show. Get down to business.
Take off your clothes.
I can't do. Nina chimba na mahela kwa kipochi. Cheki pamba ina
pigo za kidoti.
Yote tisa kumi nataka nkusosi. I can, I can. Kama kwa gemuleni no. Toka kwa sofa paka korido. Mwana lala mini ko singo.
DJ Kelden.
Baby give me your love
now. K-Unit Entertainment.
I'm gonna die for you. I don't want nobody. I'ma let your pussy know darkness. Baby, give me a little nothing. I'm gonna fight for you, yeah, yeah. Mm-hmm. Get that booty bounce on me. Get that booty bounce on me. Get that booty bounce on me, yeah, yeah. Give me that booty bounce on me. You want me that booty bounce on me.
Love.
Bounce, bounce. Iyo mi inamo. Uko nyuma yari yomo yamo. Hey, miti wa magamo. Come close and give me some more. Kama tunda lili mshinda Adamu akashindwa kuvumilia. Sa kwa nini tuitane binamu nina nyongo itakumbukia.
Ulimi ukipitiliza, unanimaliza. Mwenzako bado najuliza, hivi ni kweli ama tunaigiza.
Moyo mezama kwake bila yeye siwezi toboa. Mindo fundi wara hadake na tuanga na kukoboa.
Alinikumbatia, mkono wa kushoto kwenye gia. Zika nipanda hisia, danilipo chuchumia. Maji akatoka ameloa, ameloa, ameloa na mvua. Ameloa, ameloa, amenyeshewa na mvua. Mtoto ameloa, ameloa, ameloa na mvua. Ameloa, ameloa, amenyeshewa.
Ooh, ah, ameniweka kwenye chupa ndo maana natamba.
Ooh,
ah, wenye paparapo wanaona washamba.
Come on now, wenye kuleta kuno wajaji kutila mwanao. Liduvali pamba ukakulamba. Liduvali pamba ukakulamba.
Moyo mezama kwake bila yeye siwezi toboa. Mindo fundi wara hadake na twanga na kukoboa.
Alinikumbatia, mkono wa kushoto kwenye gia. Zika nipanda hisia, danilipo chuchumia. Maji akatoka ameloa, ameloa, ameloa na mvua. Ameloa, ameloa, amenyeshewa na mvua.
She fine, killer waistline, up and cool.
DJ Kelden.
Give me something, I wanna know what you want, you know. You know fronting, you gonna have to jump, you know. Bad girl, she fine, killer waistline, up and cool. Spend some money, see mine. Same thing, she's mine, sweet like wine. Oh baby, yeah, 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 yeah. Do you believe, do you believe, yeah, yeah, yeah. When you feel percussive, explosive, I'm saying I'm rap, walking in your potency. But since you're,
I can't be focused,
baby, you make me lose.
Focus, yeah, yeah. Oh, I can't be focused.
Oh, girl, you make me go.
Focus, yeah, yeah. I can't be focused,
baby, you make me lose.
Focus. I can't focus.
Oh God, you make me go gaga. Yeah.
I can't focus. Unanichanganya baby, no cupping. Ewo, last day kutoka me.
chochoto na chotaka na jikopo mi. Eho, nitaje ni kufonko la we. Ukitaka ni pull up neza kamdonane, baby. Nikani mone mambo male. Hatupate baraka tuende fauko mbale, baby. Katoto ni malkia kanitaji Prince Charming. Nampenda ngekati yanki mrapia mistari. Baby karibia usipote hivi mtani. Na nikikwambia ni kukwanja ni kwa incoming. Tuze tuende janta, tuneza jibless na kitanya. Miono kufest na pepanga, base kujibamba. Ama tuende mtech kujibanza. Even though the ends to lead tamba.
I can't be focused. Baby, you make me lose focus. Yeah, yeah. Oh, I can't be focused. Oh, girl, you make me go focus. Yeah, yeah. I can't be focused. Baby, you make me lose focus. I can't be focused. Oh, girl, you make me go ga ga. Yeah, yeah.
Kupari pagongonge mjumari. Na kuna habari kama watu wana ponda mari. Mind your business. Misi na noma na we. Mind your business. As long as you don't get in my way. Mind your business. Misi na noma na we. Mind your business. As long as you don't get in my way.
K-Unit Entertainment, DJ Keldon.
Eyes on prize, ladies and gentlemen, sasa tuko wazi. Eyes on prize, tajiri kapagawa bei tumemwaga rasi. Kujiongelesha upuzi, mashauzi makuzi makuzi, kelele nyingi. Fujo miluzi. Wana that is not good news. Kesho zipo dalili kinakuja kimbunga. Fungi watoto ndani kwa nyumba.
Mana sayasi maji ya mesidi unga. Kula kula tu ujinga utakunya pumba. You wanna avoid problems, very simple. Mind your business. Hey, and what you want, trouble? You people,
mind your business.
Mind your business. Missing that number now, we. Mind your business. As long as you don't play my way. Mind your business. Missing that number now, we. Mind your business. As long as you don't play my way.
Moyo tuki kuna, yani we. Kabisa na pona, yani we. Sitamani ule kuna, ntapata kwi.
Single.
your beauty like die, till I die. You know I'm gonna miss you so bad, so bad. Especially when I'm too sober, I'm too sober. It's okay, mama, I'm gonna be okay, mama. Such a shame, mama, you thought it was games, mama. Ooh.
DJ Kelton.
Maybe this love not for me. Maybe this love not for me. I'm single. Do you know that I'm single? I'm single again.
Nataka tena ya nini, ya nini? Na sura yako najionea kasheshe, kata simu tuko site niondole kasheshe. Chonde chonde ala ala ya eti, ala ya eti, ala ala ya eti.
DJ Kelden.
Oh,
DJ Kelden, the antidote.
K-Unit Entertainment.
Baby, where you are? Baby, where you are? Baby, where you are? Unifariji nimechoka kukesha kama popo popo kama popo popo niso popo popo nimechoka kudanga kama popo popo kama popo popo niso popo popo na baby you be proud say you got my number oh yeah.
Baby, wangu, I'm teacher. I'm
ficha kwa pani. Oh. Ah, eh. Mm. Eti ni mwache, ni mwache, ni mwachie nani? Nauliza ni mwache, ni mwache, ni mwachie nani? Eti ni mwache, ni mwache, ni mwachie nani? Ona mapisi wale, wanavyoita za mapisi pale. Na sio gamana wadisi wale, baby wangu wezi kwa nakirahisi pale. Oya dada ficha danga lako, squeeze mgini kila demu na matako. Na kama ukibisha shauri yako, inakaribia kula kwako miwangu. Namficha, namficha kwa pani, namficha, namficha kwa pani, namficha, namficha kwa pani.
Kwenye jambo la mtu tututu kambali. Mume wa mtu tututu sumu. Kwenye jambo la mtu tututu kambali. Kuna jela. Noma sana. Sana kulaba, kulaba, ila deni langu unilipi. Una kulala, unanja, kaleka deni kangu unilipi. Una kesho, uju unanivuruga, yelele. Wesu unanivuruga, sawa. Ujua nani confuse, yelele. Acha tunile bati, sawa. Sisi so milima, tutakutana. Sisi ni people, tutaonana. Sisi obisima, tutasomana. Tukiwa kama people, kita umana, umana. Mkiwa mtu, tu, 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 sumu. Kwenye jambo la mtu tututu kambali. Mume wa mtu tututu sumu. Kwenye jambo la mtu tututu kambali. Kuna jela. Noma sana. Karatasi ye minachojua pesa karatasi ye minachojua pesa karatasi ye ni maua pesa karatasi ye ni maua
wale walo sema utoboy leo wako wapi
walo sema utoboy.
Apite kule, apite kule, 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 apite kule. Wale walo sema utoboy, leo wako wapi.
Walo sema utoboy, leo wako wapi.
Apite kule, apite kule, kule, kule,
apite kule. Sisi somirima, tutakutana. Sisi ni people, tutaonana. Sisi sio milima, tutakutana. Tukiwa kama people, itaumana. Mana, mkewa mtu, tu, 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 sumu. Kwenye jambo la mtu, tu, 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 kambali. Mume wa mtu, tu, 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 sumu. Kwenye jambo la mtu, tu, 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 kambali. Kuna jela, noma sana.
Unit Entertainment.